let's go. See them heavy, the them moja seti. Msupa ali umbwa anaketi tuvifiti. Ana smile ya kishua na macho ya gololi. Dem kiwa na ya hata njao wezi hisi. Kwa club akifika, DJ anachizi. Figa namba nane, si ile ya kibira. Teke moja seti, utadhani ni Shakira. Dem haringi, hananga madharao. Dem moja social, kutoka gedurai, why lie? Nim super ameiva, dem moto moto, dem joto joto, kipusa seducer, hips ndeza kwake.
Manzi wana e, manzi wana Nairobi, 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 manzi wana e, manzi wana Nairobi.
Hananga story move, anaketi to be simple, mashavu yenye dimpo na skin bila pimple. Best dish yake kila time ni mapiza. Dem hard work anataka cheda zake. Msupu kiwa na ya celebration hadi cheye kitandani kupewa. Kila akipita mtaani ni mavita. Kila ukimona unafeel kumkuta. Napenda njaro zake, napenda swag zake. Sidem kiwa na ya ati watu wanateta. Msupa malkia kipusa rukia. Hadija Maria hasira hananga. Gozi ya pamba napendwa na wengi. Swag yake kali ngoma zake ni mablues na hip hop. Bloody Kaptula sis Zamtula na feel kuwa naye. Oh yeah.
Manzi wana e, manzi wana Nairobi, 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 manzi wana e, manzi wana Nairobi.
Dem ameiva bendova kwa klabu Hassan akispin hata ya hasemi kitu. Machali wamechizi, midomo zao wazi. Judem anakio wanaona hadi ndani. Dem moja nati, uwezi mchezea, anachezesha solidi. Sake utadhani ni sakata, roundi kwa klabu. Madem wa Nairobi, madem fiji sana. Madem wa buru, madem wenye uhuru. Madem wa kibira, madem mambo kiti. Madem githurai, madem moto moto. Madem toka umo, madem wa kikwete. Madem Islam Lando, Westie na Ongwaro, madem fiti fiti, January to December, madem wa Kenya, madem wa Nairobi, tunawapenda sana, sana, tena sana.
Manzi wana e, manzi wana Nairobi, 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 manzi wana e, manzi wana Nairobi.